kulan ay maanta isugu imaadeen maamulayaasha dugsiyada sare ee ismaamulka Mandheera ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ku saabsan kharashaadka waxbarashada dugsiyada sare. Maamulayaasha dugsiyada sare ayaa sheegay in lacagaha school fees-ka ee ay bixisay sanadkii hore dawladda ismaamulka Mandheera ay kaafin weyday baahida taala dugsiyada. Waxa ayna macallimiinta xuseen in dawladda ismaamulka ay bixiso 60% lacagta waxbarashada dugsiyada sare. Waxa ayna tilmaameen in sanad dugsiyadeedkan 2024 ay waalidiinta ka qaadi doonaan lacagta school fees-ka 40% halka 60% ay bixinayso dawladda ismaamulka.
Secondary schools 62 secondary school oo ka jirta countyga, marka kuwan hadda meesha gadaashayda taagan dadkan waxa way waa representative kuwi kale way baxeen. Marka mid ugu horeysa aan ka codsanayna Mandheera County Government wazazigina ay ogaadaan oo dadka ay ogaadaan waxa waaye Mandheera County Government waxay bixisaa 60% fiiska ilmaha laga rabo. National schoolka, boarding schools waxay bixiyaan 60%, day schools waxay bixiyaan 70%. Marka lacagta day schools laga bixiyo waxa waaye, for example, waxa waaye 2,000 iyo 100 shilin per child. Paaya waxa waaye 6,300. Marka hore waxaan haabin jirnay 12,000 shilin. Marka meesha waxa ka baxday lacag badan ayaa ka maqan. Marka waxaan rabnaa dadweynaha inay ogaadaan percentage-ka ay dawladda bixinaysa. Maaha schoolka inaan free yahay. Lacagahaas marka percentage-ka 40% oo maqan, meel laga raadinayo anaga ma garanayna. Marka waxa dhib badan ayaa u keentay iskuulada. Midda labaad, waxaan wanaa Mandheera County Government inay u sheegto dadweynaha inay iskuulada ay free ahayn oo laakiin ay soo dhex galeen oo bixinayeen percentage-ka inta ugu qaybta ugu badneyd, laakiin qayb ay ka maqantay inay dadka saas u sheegaan.
Sidoo kale maamulayaasha dugsiyada sare ee ismaamulka ayaa ugu baaqay waalidiinta ay caruurtooda u gudbayaan sanadkan fasalka koowaad ee dugsiga sare in ay u diyaar garoobaan inay iska bixiyaan lacagta iskuulka. Waxa ayna sidoo kale ugu baaqeen dawladda ismaamulka in haddii aysan wada bixin karin lacagta iskuul fiiska, ay dawladdu dadweynaha u sheegto in ay iska bixiyaan qaybta dhimaan.
Wasaaradda Fowman waxaan u sheegaynaa haddii ay Mandheera County Government haddi ilaa iyo taariikhdan wiiga soo socda ay dhaxdooda ay inay u yeelaan maamulayaasha ay ogolaadaan inay fees ka bixin doonaan Fowman 100%. Waxaa dhici doonto in oo maamulayaanka ay ka codsan doonaan inay bixiyaan wasaaradda 100% fees-ka Fowman marka iskuulada ku report gareyn doonaan. Mid u dambeysa, Mandheera County Government haddii ay bixin karin full school fees, naftooda inay ku adag tahay dhici karta. Marka haddii ay ku adag tahay inay full bixiyaan 100% ay bixiyaan, waxaan ka codsanaynaa wasaaradda, aan u sheegaynaa wasaaradda inay bixin doonaan 40% dhiman inay bixin doonaan ay isa diyaariyaan wixii ka bilaawda taamkan. Marka meeting-kan isku imaane waa meeting noocaane sida ugu degdeg badan in maaragtay ay Mandheera County Government ay soo dhex gasho arrintan oo ay maaragtay si ay maaragtay fees-ka loo bixin lahay ay noogu yeeraan oon ku heshiina ayaan u baahanahay.
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.